andal
e andal ana weli
faamo wala andal
ana narta
andal jogiiɗo andal
ana
narta ɓeydude andal.
Ngoonga jaati heɓe ngala andal
ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna,
mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogindi maako. Darten andal, anduɓe andal kañum wawi andude siimuɗum, andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Ɗenno ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na baamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande J. Vernon Magi pillotoɗo yo Abdourahmane Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Bandiraɓe worɓe e rewɓe, mi jowti on ɗo tawa ɗon e leyɗe aduna oɗon kettindi min fuu. Faa hannden oɗon ngoodi heɗaade programme jannde dewtere siniinde iwde e Modibbo mo jom andal wiyeteeɗo J. Vernon Magi. Andon so oɗon kasindini faamu e bangal oɗo programme, oɗon mbaawi windude min ɓataaki faa min keɓa min paama kabaruuji moɗon. Andon du jannde amin nde nda woodi kasettiiji iɗi waawi du heɓeede. Hettuɗo toɓɓoggi jamɗe masiŋaaji faa yottina on daande am o woni Emmanuel Mubitan, kanko du omo jowta on faa sanne. Nden no mi hollitiino on e ley jannde men ƴaɓɓiinde nde, en ngaran e mbiiɗe suura noogay e joyi faa hannde e ley dewtere linjiila Matta. Nden no mi waran janngande on mbiiɗe suura noogay e joyi o. Ka fadde am janginde on nokku o, miɗa yiɗi andon suura noogay e joyi o yo jokkunde mbiɗe suura noogay e nayi. Maandamum woni suuraaje ɗiɗi ɗe fuu ana jeydi e ley o suura. Andon en ngaran keɓen faamu e no Almasihu bandiri bandol surbaaɓe sappo kañum e bandol gollooɓe taton, e no mo warata mo haala kabaru sarugol makko siyiiji aduna ɗi fuu. Nden no mi waran janginde on nokku o, mi fuɗɗiran aaya arano faa yaade aaya debe e jeego. Kaa fadde am jangunde on nokku o, miɗa yiɗi hettuɗo masiŋaaji to o walla on heɓude faamu naa du anditinde anditoore amen nde. Ɗum woni adresi amen.
So oɗon jiɗi faamde ndeɗo dewtere, mbinde e amen ataakiiji, neldon min e ndey reydi Côte d'Ivoire. Numéroji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Mi fillititto 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Dañ tiyaab, nden no mi holliti on fadde am firtande on mbiɗe aayaaje ɗe, mi waran mi janngina on ley majje. Mi fuɗɗiran aaya arano faa yaade timmooɗe suura o. Timmooɗe makko ana hawra e aaya debe e jeego. Anni ko Almasihu Iisa tawa ana wiya. Nden no arande fuu en fuɗɗiran no mo bandiri bandol surbaabe sappo. Inani no laamu lamɗo nandi. Surbaabe sappo koji lampe muɓen njehi fa potundura e gorko banyudo. Njoyo maɓɓe wo fuibe. Njoyo bendu wo jomiraabe hakkillo. Aya tati. Fuibe ben koƴaayi karanji fa ɓeyda lampe muɓɓen. Amma jomiraabe hakkille ben koƴi karanji fa ɓeyda lampe muɓɓen. Banyudo on jengi waraayi nden ɓe fu ɓe nyoni ɓe ɗaani. Aya jeegom. Hakkunde jemma nden goɗɗo ewni wi'i, inani banyudo on ina wara umme cakkitoyeewo. Surbaaɓe ɓen fuu pini ɓeydi lampe muɓɓen. Fuyɓe ɓen mbi'i jomiraaɓe hakkillo ɓen, kokkoro min karanji no, sabu inani lampe amen ɗe ina nyifa. Aya jeenayi. Jomiraaɓe hakkille ɓen jaabii ɓe mbi'i, min mbaawa sabu ko min jogii ɗum heƴataa en. Njehe to sottooɓe karanji ton coodowon. Ɓe njehi faa ɓe coodowa de ɓannyuɗo on yotti gilla ɓe ngartaali. Njoyo siglinooɓe ɓen naandi e makko ley suudu to nyamdu ɓangal wattaa ton. Nden dambungal ngal omba naadu udda. Aya sappo e gohu. Nde ɓoytunoo seeɗa fuu filowiiɓe karanji ɓen du ngarti mbi'i, joomi amen omtan min. Nden ɓannyuɗo on jaabii ɓe wi'i, goonga kaalanan min on, mi anndaa on. Aya sappo e tati. Iisaa wi'i, ndenno tinnoɗon, sabo on annda nyannde nden e wakkati on. Njehen yeeso faa jooni. Iisaa jokkini bandol gollooɓe taton kasen mo wihi, gorko gomma ina yiɗi yaade jahaangal de noddi gollooɓe muuɗum halfini ɗum'en jawdi muuɗum. O halfini gooto buuɗi talantiiji joyi, gooto du o halfini ɗum ɗiɗi, tataɓo on du o halfini ɗum gootel. Mono fuu ko foti e bawɗe muuɗum de mo witti. Aya sappo e jeego. Kalfinaaɗo buuɗi talantiiji joyi on luumoriiɗi ɗi tini joyi goɗɗi kasen. Aya sappo e jeɗɗi. Kalfinaaɗo ɗiɗi on luumoriiɗi ɗi tini buuɗi ɗiɗi. Amma kalfinaaɗo gootel on wasi luggere watti mbuuɗu joomum ngun ley ton. Joomiiɓe on ɓooyi de warti. Nde wartunoo fuu wi'i ɓe ngara ɓe kolla ko ɓe ngolli. Aaya noogay. Kalfinaaɗo talantiiji joyi on wari waddi joyi ɗin e joyi goɗɗi ɗi tinii ɗin wi'i, jooman a halfinii kam talantiiji joyi inan joyi goɗɗi ittiniimin. Aaya noogay e goho. Joomii ko on wi'i, a gayni sanne an golloowo an lobbo koolniiɗo, a laatake koolniiɗo e ko famɗi, ndennon mi halfinte ko heewi du, war naatu faa ceyodoɗen. Aaya noogay e ɗiɗi. Kalfinaaɗo talantiiji ɗiɗi on kam du wari wi'i, joomam a halfinii kam buuɗi talantiiji ɗiɗi inani ɗiɗi goɗɗi du ɗi tiniimin. Aaya noogay e tati. Joomii ko on wi'i o, a gayni sanne an golloowo am lobbo koolniiɗo, a laatake koolniiɗo e ko famɗi, ndennon mi halfinte ko heewi, war naatu faa ceyodoɗen. Aaya noogay e nayi. Kalfinaaɗo mbuuɗu talanti gootu on du wari wi'i, joomam mido andi a neddo tiddo alhaali ada nandi hono neddo jiddo tajude do awali mi hulima mi yehi mi uwi mbudma ngun inani mbud talantima o aye nogay e jeego jomi ko on jabi o wi an woni gollowo am boldo koy fudo ada andi mido nandi e jiddo tajude do awali ndenno ada hanno resoide mbudu ngun to banke faande ngartoy min fu mi jabo wangu kangu etino maggu fu aye nogay e jetti tete o mbudu talanti ngotu ngun kokkongu tigido joy on neddo fu jogido wo beydante fa heja dum ama jogido seeda wo tetete fay ko jogi dum du o woni gollowo mo wala nafa patte mo sella lay nimere o woyaton o ngeddindura nyiye makko den no gol bandul ana humani gollobe taton njehem yeso mi waran e mbide almasiu isa bangal saragol mudum yimbe aduna o fu aya chapantati e go mo wihi nde min bi neddo ngarti dimmin e teddengal am e malaika en fu nden mi jodoto do jodorgal laamu am teddungal womi kananke aya chapantati e didi yimbe adunaaru fu ngaddete yeso am nden mi sendan yimbe ben hono no durowo sendirta behimun e bali mudum aya chapantati e tati lobbube nandube hono bali ben fu mi hennan dum gere nyamo am de mi henna bombe nandube hono bei ben gere nano am nden min kananke mi wiyan henbe nyamo am be ngare onon be lamdo babam barkini nate laamu lamdo ngul lamdo mo'inani on gila tagay adunaru sabo nde njolbuno min den on hokki kam nyammi nde don duno min den on hokki kam mi yari nde mberano min on chakkitike kam nde kajano min koltan den on koltini kam nde nyawno min den on dari kam nde ombano min den on ngari ndardon no ngaymin aya chapantati e jeddi nden labbe hembe ngere nyamo ambe lamdo kam mi mbiyanbe jomirado ammi ndey min jima wa ajulbudo de min kokkima nyamuda de wa adondudo men kokkima njarda aya chapantati e jetti na men jima wa abero de min chakitima na wa akollo de min koltinima na min gi ma wa anyawdo na wa ombado de min gari to ma min darima aya debe nden min kananke mi jaboto be mi wiya gonga kala na min on ko ngadun don burbe famdude le gondinbe fu wo min woni ko ngadan don dum aya debe go nden min kananke mi yon hedube gere nano ambe modde kam onon hudabe njehe natowe le yite heddotonge mo inanange ibilisa e golobe mudum sabu nde njolbuno min den on kokkali kam nyamumi nde dondunomo min dedu on kokkay kan jarmi aye debe tati nde berano min on den on chakkitaaki kam nde kolno min dendu on koltinay kam nde nyawno min ende on banno min nden fu on daray kam nden be jaboto kam be lamdo kam be wiya jomirado amin nde men jima wa ajolbudo na wo a dunduɗo na wo a beero na wo a kollo na wo a nyawɗo na a ombaɗo de min daarayma aya debe e joyi mi jaaboto ɓe mi wiya ɓe gonga kaalanan min on ko on ngaɗayno fay gooto e ley ɓurɓe famɗude ley gonɗinal ɓen fuu on ngaɗanay kam mindu non aya debe e jeego ɓe njahan ɓe naatowa ley halkere heddotonde amma laaɓuɓe ɓen naatan ngurdam keddotoɗam nden no sakiraaɓe worɓe e rewɓe ni foti mbiɗe suura noogay e joyi o kaa fadde men naatude e faccitingol muuɗum miɗa yiɗi kettindoɗen jimi seeɗa e dow muuɗum mi ndardan hettuɗo masiŋaaji to o walla en faa nanen jimi nowrawugo jallu dantiyaabo nowrawgo jallo. Ndenno on nani jimi nowrawgo jallo ɗi ko tawa ana wiya. Fuɗɗe huunde ana weli ka cagite muɗum woni ko ɓuri. Ndenno e ley bandi almasihu Isa ɗi tawaɗen eɗen janga ɗi. Ko kanɗen heɓude faamu e muɗum woni cagite lobbe ɓuri huunde fuu. E ley majjum eɗen keɓa taƴoral bandi almasihu Isa ɗi tawaɗen eɗen janga ɗi fuu na woodi e jande muɗum kañum e nafa muɗum. Hono non eɗen kaani taweede e ley haalaji meɗen, taweede e ko kaaleten fuu eɗen mbiya haalaji wooduɗi nafa de celen wiide haalaji pankariiji. Sabu ɗi ngooda nafa, non ndu anden lamɗo saroto en e dow mbiɗe meɗen. Ndenno ko tawaɗen eɗen ngaɗa fuu eɗen kaani taweede eɗen miilono ko jango naa du ko cagite muɗum. Ɗum saabi wakkati fuu eɗen kaani daranaade naa du haɓanaade fillaade cagite lobbe. Sabu cagite lobbe ɓuri huunde fuu. Ngurndam meɗen walanaa en. Ndenno hakke duuɓi ko ngaɗɗen leydi fuu ɓurataa duuɓi teemdere. Ɗum saabi waran e wakkati waajibi so wonaa ɗalen aduna. Ndenno so tawi e on wakkati fuu a hinnike jokkude kabaaru kaalisi e ko nandi e muɗum, hoɗum fuu wiyoytaa lamɗo. E ley majjum miɗa yiɗi ngarten e mbiɗe suura 25 mo ngooduɗen jangude o. En ngaran e mbiɗe bandol aranol ngol. Ngol bandol andon ana humani ɓiɓɓe Israyila, ɗum woni faa hande yahudiyankoɓe. Komo yiɗi andinde ɓe woni iɓe kaani lamdinaade jaɓɓaade kalfaaɗo maɓɓe o. Ɗum saabi mo wii ley dewtere linjiila lukkato, kume kuɓɓe lampaaji moɗon laate hono yimɓe lamdiniiɓe jaɓɓaade kalfaaɓe mun'en nde wartata kurtungo faa uditana ɗum ɗom e ɗon so salmini. Kadiime en ɓe kalfaaɗo mun'en tawi ɗaanaake mbeli hoore. Miɗo haalana on goonga, o humoto o joƴƴina ɓe faa ɓe nyaama, o wara o gollana ɓe. So o wartiri ɗiɗaɓere jemma naa so tataɓere jemma ɓe o tawri non ɓe mbeli hoore. Paame ɗum ɗo, sinndo jom galle ana anduno wakkati mo gujjo warata yoppata o naata galle muɗum. Ndenno mo wi'i faa jooni kasen lamdine, sabi ɓii neɗɗo o waran e wakkati mo on miilaali. Ndenno faa hannde almasihu ana woodi noddude en naa du tewtirde en tawe eɗen lamdino wakkati fuu faa doomen mo. Ɗum saabi eɗen kaani yoppude ruuhu lamɗo o waɗa ko haani waɗde naa du ko foti waɗde e ley ngurndam meɗen. Ɗum saabi eɗen kaani wakkati fuu ɗowtanaade mbiɗe makko ɗe faa keddoɗen naa du tawe eɗen lamdini faa doomen ngartal almasihu Isa. Njehen yeeso faa jooni. Ndenno en ngaran kasen e bandol almasiw ida bongol e lengol bandol omo haltana en kasen kabaru ngarol makko mo holliti e lei ngol bandol gorko goto dum woni tatabo mo halfini dum kalisi talanti goto wabbe be fu tawama ana gollida e talanti ko hokkako ka kanko mo jabali gollude dewtere wi mo wasi luggere mo uddi ton talanti on ka nane ko kalfat makko de wirfi warinde jaabi mo wi an woni gollowo am bondo koy fudo ada andi mido nandi e jiddo tajude o awal nenno ko sabi a resali mudum gun to banki fande dartoy mi fu mi jabangu kangu e tino maggu fu nenno mo sagiti mo wi nadu mo yamiri yimbe teta on ko jogi ko hono non mo almasiw halfini hunde nadu andal so sali gollirde gal fu lamdo tetan fay ko jogi ko nadu ko handino ko dun sabi enen gondinbe eden kani wakati fu e le gollal gal lamdo halfini engal ndarde yalla eden jokki nadu eden wodi gollude ko mo tewtiri en gollen ko so wana dun nyande chagite lamdo ndartiran filloden kabaru no wadden ko mo halfini en ko den dun sabi eden kani ndartude nadu tewtude yeso lamdo hodum mo yidi na hodum mo tewtata gollen e majju sakiraabe worbe rewbe sabe wakkati meden o mi accitan jandinde e o nokku ka so lamdo holli en wakkati goddo tawi eden godi jam e cellal mi waran mi yottina on biide almasiw isa hedande saragul makko siiji aduna di fu fadde den nyagunde am woni yo lamdo hokku en faamu nadu gollude muyde almasiw isa fa somo waroy yalla eden kebab bar jari lobbiri yo lamdo wondu e modon e dow alhorma isa almasiw amin
ko kettino joni ko le iwde e suudu radio transworld radio anni anditode amen 06 BP 2131 Abidjan 06 e suudu radio transworld radio le lampo hollu en wakkati goddo kasen tawe eden nguri eden celli cede cede cheyi koy am